Don't be sorry, Abba. Yeah. Bumbo
Glass. You know the sound.
Yeah, Saya.
Another boy, pass me the weed over. Say some real shit, nigga.
Sound Spy.
Abba.
I got some money and a car to move around. Some beautiful friends to come around. But why am I so lonely? Man, I feel so lonely. Baby, I need to tajiri. One cause in a kuya wawiri. Like it can be. Why am I so lonely? Man, I feel so lonely. I need somebody home. I've been looking for the queen of my kingdom. I feel like I'm nothing. Overthinking. I be drinking. Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake. Kapewa eva jekuwa mwenzake. Wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Otendo wale wale. Simoni. Otendo wale wale. Simoni. Otendo wale wale. Simoni. Otendo wale wale. Abba.
All the things that I have, but still I got no love. Kama juzi nilipata mpenzi, nikampa kila kitu na bado kaniweka sub. Ila starezo jana, no. Moyo nyewe unaniambia master go slow. Kumpata one night stand, tonyo. Ila kumpata wa maisha, snap no more. Nishachoka kushikisera, najua kutafuta hera. Natafuta kwa kunipenda, nikampenda, nikamkea. Nishachoka kushikisera, najua kutafuta hera. Natafuta wako nipenda, nikampenda, nikampenda.
Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake. Kapewa eva jekuwa mwenzake. Wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Otendo wale wale. Simoni. Otendo wale wale. Simoni, otendo wale wale. Simoni, otendo wale wale. Abba.
The Mix Killer.